songs in the majesty.
Yeah.
So freestyle. Zatako vyose ndabikunde na mali tisoke basarari na ipwa mazari. Tu wari bro na kikoma vyuma na pumanga na okapwe kose nyari.
Mukiko wene bro kechikute yanga bowa tela kuturuku shau waneko ya washi washi. Kechiyowe kununganga tumage tuwanyike tuputo hikusanyiko webe no.
Ukafanga kosepa na visemi jowe yuwe para ukamanga na upenga na vikwata vyowe. Shimbu mputuka kuri sasa tonda enewe kiuputuke na kubaza.
Kechi yowe kupa nari huwe wako serious nge uzenyu pwe waku huwe. That's what I can say this time. Wako nako hula hula don't waste time.
Hustle, hustle, freestyle. Hustle, hustle, freestyle. Hustle, hustle, freestyle. Hustle, hustle, freestyle. Zatisa ene tu, chipwe tuhu nipigi. Mangana uwane ya kulandani chiki. Kechi waka kwa mbengu, bima chiki. Every time, say akia.
Yowe para ukachipwe kuli metisi. Kala kamuli moku kaupa no mesi. Haka money energy, vuri amako cabbage. Na mabosi kono nuka kanda mupa savage.
Everybody wake see for the money. I don't care chipwe na unka fola hamene. Tu bose toku filanga kuhola mali. Kechi nge kuzuku langa nyimakuli.
Wako carelessi hako tunda kamulimo. Momo kumbili mwe na yovenji na ukaramo. Na ukevwa mumakili vwetu vwetu. Uhomu mawoko unakwate mulitungu.
Wechi kupanga happy, but not sad. Especially ngengu nanuka grapo api. Wechi kupula na vya mbwende kechi ngewa vipi. Wakulumbunu na bima chipi.
Numba tuji kwa menanguli kombela. Numbali muhinga dari dene chati kalumula. Mwazanga muswe kwe ya miupwenga nyifuru kutu. Kalalola kwa kuheme sami kwa mifuru kutu.
Hustle, hustle, freestyle. Hustle, hustle, freestyle. Sesamwe liepe. Hustle, hustle, freestyle. Hustle, hustle, freestyle. Ngewe ya shupu, sepa chini na mu business. Kanda na weche la firingi ya business. Na baku mwena maule ya useless. Yowe, zata kanda mpako senseless.
Numba kwe kwa tauze mwako kafako. Numba una shoto na ike mwako hanako. Uli mukalu mwako linga encourage. Kechilo lalose na kushupa ngowe kawichi.
Wachina kwa wafola, baule ya wala. Bako chinanga olo weze mwiwala. Kuli ya mibaze ngo wa mona useless. They got nothing, no business.
Kanda yowe na uwaka gila waka waka. Sata konyi wimovi ze watu na wasaka saka. To play momovi na kushupanga. Watila kupa mutu umu wakulizanga.
Baba pingwa wa mono, baba mchano ngo wa mono. Baba pingwa wa kontoro rangwa wa hono. Hakiko una kufwa kunongwa tono tono. Mangana na walu istango wakane. Ngano.
Hey, it's true. Ngana jaki ngweni, it's true. Wize wawo yonye manga kuwikana kana. Pota ngila na wewe kulutwe muka wana.
Hustle freestyle. Hustle free.
Hustle freestyle. Hustle free.
It's double U21.
It's W21.
Hustle freestyle. Big shout out to fans out there. One new day, babe. One new tondo, big. Tie rocks. When the rocks rock sana. Muse milangwa homono. Watakali langwa mimu. M-boy. Just do. I see a CR.
Yeah. Owe kali nika fumbo. Kuze kwa watu osole. Kuze kwa watu mso. Your best name in the game. One a gum, you're a nasty couple. You're devil.
Yeah. It's double 2-1. Ebisan. Spani B, one maria. King is his own wagumuno. Boy, too, I see.
Yeah, no, for the. LG Swan Music.com.